anigoo raxmay kalgacay rasmiya kubadiyo qalbiga kugu rig rigo sida ramaska geel ku raadiyo raadkaaga gura aad rugta leh u riyaaqdayo midho raartayaal aad ka roortayo cod geed ku taal maan kaagu rabo haddii aad rugta leh u riyaaqdayo midho raartayaal aad ka roortayo cod geed ku taal maan kaagu rabo naf ku raacday baan ka reebayaa kala raysana isi soo rogtaan rabbi baan wanaa ka rajaynayaa naf ku raacday baan ka reebayaa kala raysana isi soo rogtaan rabbi baan wanaa ka rajaynayaa anigoo raxmay reer inaan dhisnay raysiya nimcaba kula raadiyo raran iyo kulayl ku maray rafaad raxmaad heshide anigoo raxmay reer inaan dhisnay raysiya nimcaba kula raadiyo raran iyo kulayl ku maray rafaad raxmaad heshide haddii aad rukale u riyaaqdayo midha raartayaal aad ka roortayo cubgeed ku taal maan kaagu rabo naf ku raacday baan ka reebayaa kala raysana isi soo rogtaan rabbi baan wan ka rajaynayaa annaf ku raacday baan ka reebayaa kala raysana isi soo rogtaan rabbi baan wan ka rajaynayaa